DJ Mess.
Get ready for another mix.
Mi amor, te amo. Te quiero, te quiero. Ya le digo muy amor. Ya soy a pensar cuál pero. Mueza conmigo, te quiero.
Mama kaniwa
nikomeshe
ya leo kiboko
nikomeshe
nimesiti utamu
nikomeshe she komeshe
asa kukwacha we
saa
nende kwa mwingine
saa
teuri sina chisi twache
Entertainment DJs.
On the beat.
In the last
month kwa kalenda. Ya ma master majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na hawa mivunja agenda. CBT nangi squeezy nizi nizi. Lata kata kaisa yetli na mabigi. Hakuna kunane za kula kula hidi. Uda kila esto jiji ni na bibi. Kala 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 kala.
This is DJ Must. Listen, feel, meditate, lose yourself.
Hey,
kalale, kalale, adi adi reni kalale, kalale. Ini last but a month kwa kalenda. Ya ma master majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Lata kani peisa pezi na mapigi. Hakunaga mjane za kula baridi. Uda kila esto jiji ni na bibi. Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Kushamawe kahalwale.
Kalale.
Unangea mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata by mister. Kasi ganye, haini saidi. Saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kona die beef. Kalale.
Kalale, lale, la.
Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Kalale.
Yo, yo, yo. Kalale.
Papa Fadela kleme baki ni kuchengia statue. Nusia chendula inje na unajot kwa paipu. Tuko afte na tike mbogi yote my crew. Masiva ndo zmejaa kama Manchester Blue. Kem doli kuna fanya gani do staro. Papa God tunyonyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Filisu nitabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa kukua wakikam. Na maliki wasafi ongeze pe ya wida. Wasoro kuwa punish kutepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo katekio madam.
Kem kem wata guane wata by mister.
Now hear this. Nijenge uko nyali, ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale, kompe ni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo.
Hala on 0706-772309.
The Illest Entertainment CEO.
On 0706-772309, the Illest Entertainment CEO.
This is DJ Must.
The Illest Entertainment DJs.
Zagoro, in
na dai pete tani kusanda ni akoro lima madam chesa nina kitamla shika utam nyuma nina kibyangla dunga masimba bogi nina ukyanga roga mchavichua kuna ukanga mpenda nguati kwa niwe ni mganga kwa niwe ni mganga
ni weekend imefika na tunadunda shika jopo pita pesa kwa supana tato mali pika chumsaka mkirina
Nega swaga ila high kit. Yuko sipigi fake utakuta na buffing.
Yo we good your brother.
Bringing glasses up cut and pink. Nega swaga ila high kit. Yuko sipigi fake utakuta na buffing.
Yo we good your brother.
Bringing glasses
up cut and pink. Mukari zaidi ya dona tana sha simba wenu na nyasi menu haina ganyama si shoboke tango mazikibuma. Still says you spend my way talking to me no chuna. Baby wo shuni. Uje uyu mke nasi. Mata kinywaje cha waswasi na kama tingali nazima ita taxi solo me but don't ask for my number penda watoto wenye darasa punguza self nitakukacha
watoto na pombe watoto na pombe watoto na pombe nilichofuata ni watoto na pombe watoto na pombe watoto na pombe
DJs.
Wananita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, tule wali Twende pangani, tuchane matanye Wananita sultano kugeto Wananita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Wananita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, wananita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe, mbe, 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 mbe. Wananita sultano kugeto
Njoni kunyeshe maisha ya matengo
Tupitie mpambe, tule wali Twende pangani, tuchade matani Ah, nono umevamini Na unashinda ukivu takuta chini Niyo haka inainua, sio siri Samahani, ni macho sio mimi
This is DJ Mas
Wananita sultano kugeto Njoni kunyeshe maisha ya matengo Tupitie mpambe, tule wali Twende pangani, tuchade matani Ah, nono umevamini Na unashinda ukivu tavuta chini Niyo haka inainua sio siri Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijalibei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kimfisha If you know, you know If you know, you know If you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu ae. Manze ni leo, leo ndio leo Manyundo leo Matotona bi If you know, you know,
you know.
Kingfisha pantirimu ae. If you know you know
you know
if you know you know
you
if you know you know
you know
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 If you know, you know,
you know.
This is DJ Mas.
Manzeni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na bila
shuni. Kuja uyu mke nasi.
Kama takinywaje cha waswasi, na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me,
but don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Nguza self nitakukacha.
Watoto na pombe.
Anazi baby girl watu kapande gani Mina penda tuzo tu
Kikiwindi mabebe Ipinde pinde kama nyoka
Marshall 2
Pinda mugongo ni bebe Nisije ni kadondoka Oh na 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 na
Nagu shiki shiki ukini lola lola mami Mimi ndio bad man
Wachani finesse wachani kutest Yone girl kale otandress Nipunguzi ya stress mjulu bang Bend bend niku bang bang
Aye
Bando. It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huu mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor.
Hennessy pour on the dance floor. Meditate, lose yourself.
Leo ni kutesa. Tesa. Omu ni kutesa.
This is DJ Mass.
The illest entertainment DJs. Hala on 0706-772309. The illest entertainment CEO.
Baada ya kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in an African shirt. Wave your hand and do the Odie dance. And shake your bump like you know what you are. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Ooh, Nike bamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Don, bogi kuzon, imewasha kingdom. Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up on the don. To simpati kufon, nasikia ako salon. Tulo mido the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si hu perform, rende pia ni wrong. Niko juya nyama ya bama na kachumbari. Na juya diabetes chati weki sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kuleo, mekali ya flow. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize kanji dumtatu rudi. Kalesa, waganesa, wakodo bila chesa. Hakuna kulala, tunakisha kukitesa.
Bounce on the beat.
Bounce.
Bounce.
on the beat.
Baby, show me, can you really run my race? Hey, let me run my race. Come to the party, dance, celebrate. Hey, dance, celebrate. Atari, how mogi? Hey, akaka, yeti. Unyama, say, mogi. Ujaga, mure. Shake it, shake it, move your body. Oh, yo, 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 yo. You want to dance, you find somebody.
Bounce on the beat. Bounce on the beat.
Prakata, 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 Kofanika toto, bukika pashoti mbili kana lainika. Toto kame beba joto, utatani uyu demni, 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 demni. Prakata, 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 boom.
This is DJ Must.
Kofanika toto, bukika pashoti mbili kana lainika. Toto kame beba joto, utatani uyu demni wa moroko. Nkana katikan kama kako peponi. Kanapa kuwan kama kako jikoni, hey ay. Kakipanda chuman kama fundi wa pwani, hey ay. Nikashai kwenye mwanga hatari gizani, hey ay. Prakata, 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 mu. Prakata, 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 mu. Nika prakata 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 boom. Katoto kadogo nika prakata 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 boom. Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna manzi mina nyemelea. Kuna vile na mdaizo. Nataka kumsam. Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna manzi mina nyemelea. Kuna vile na mdaizo. Nataka kumsambo kaneli mtasikia laha ndani alo. Akinipa laha ndani alo. Kakeni katait kadogo vile nilitoa Kenya mo ililia kakifunga
now, now hear this.
Now hear this.
Toto msupa na kiono ni majanga ye. Wamugame we. Ulivo fiti kama mina wajalanga ye. Mama sita we. I got a one drop. Mite komando. Sipidi poji. Wasapu bila. Kwa poti karikaya. Umeni kama ya. Unavo shine siyo mchafu kama mabata. I've never seen kasi na ulivo. Toto kiono kiona goro. Shepu nyumbo 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 fungisha. Nipa 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 nipa. Umefundishwa na nana we. Metoka metoka igoni wewe. Bigozi gozaga zaga zisanganya nipeleke mpe mpe michi michi wewe.
Chomeka, chomeka, chomeka hiyo bing bing bing. Chomeka, chomeka, chomeka hiyo bing bing bing. Chomeka, chomeka, chomeka hiyo bing bing bing. Chomeka, 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 chomeka para uli magichonga. Chomeka, chomeka, chomeka hiyo bing.
Kwako niweke mkandarasi, ntajenga daraja la mapenzi. Harukia dhahabu na almasi, ili penzi letu lizidi nyoka we. Nashinaga mama sita, holy fire fire. Tamu ngari ngari yuani. Macho kama mnaniza. Anapendaka ninavyo sakata kandanda. Mauno ya pwani ya ni Mombasa. Kisuro waka waka meni kamata. Kwenye kiza totoro nita washata.
Chomeka, chomeka, chomeka. Hiyo pingi ya chanje. Chomeka, chomeka, chomeka. Pwana mlima kichonga. Chomeka, chomeka, chomeka. Hiyo pingi ya chanje. Chomeka, chomeka, chomeka.
muziki yamefamia. Cheza mosmos usijokomia. Watoto wa kali kina Carolina Halima walivojia jia. Leo tunapiga show. Yani paka popo rico, rico. Pale ukiwika Kenya no. Na feel love bado iko, iko. Leo tunapiga show. Yani paka popo rico, rico. Pale ukiwika Kenya no. Na feel love bado iko, iko. Nasiji dai, upendo mina sambasa. Wote wapai, wakakazi na wadadas. Wanapurain, umazaku zina wabamba. Hey, sinavochuna kwa speech. Hey, go.
The illest entertainment DJs.
Feel the vibe, na ukatike. Ukiwa tungi juu ya mjani. Let's get together, feel alright. Let's get together and feel alright. Upendo mina sambasa, wote wapain. Wakakazi na wadadas, wanapurain. Kumazaku zina wabamba, hey, zina vojuna kwa speaker.
Nimeshoboka, nataka nibaki nawe. Nahisi nimetamani nikupe vya kukubagawisha. Mezikoroga na macho haya naga pazia. Tanasha umeniroga we dada.
Masauti don't rush. You can look baby but you can't touch. Nasikupi yani mpaka ni kwelewe.
So kama nakunyemelea nikamoyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea ukini nyima upendo. Nitachanga nikiwa. Oh no 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 no. Minakupenda kikweli. So wale matapeli. Oh no 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 no. Ukinia chanta peli.
Oh no 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 no. Hala on 0706-772309. The illest entertainment CEO.
This is DJ Mas.
Nataka nibaki nawe. Nahisi nimetamani kupe vya kukupaga wisha.
Nanisha kuya unavyo kinyemelea. I'm not your ordinary girl. Chunga ya
kuhisia umezikoroga. Na macho haya naga pazia. Tanasha umeniroga we dada.
Masauti no rush. You can look baby but you can't touch. Nasikupi yani mpaka ni kwelewe.
So kama na moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea. Ukini nyima upendo. Nitachanga nikiwa. Oh no 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 no. Mina kupenda kikweli. Oh no 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 no. Miso wale matapeli. Oh no 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 no.
Now hear this.
Kama na kunyemelea, nikamoyo kangu kamelegea, eh.
mapenzi mazoea, usininyime upendo. Niamini.
Make it. Sometimes what you dream can be receiving. Now where's it going? Now see,
this is DJ Mass.
Kitu sikuwa na umeme wala kebo, kitu moja kiche na yebo, iti leo na miliki lebo, lebo kune gengu lebo. Siku zote kisicho kuwa kitakufanya uendangali. Sometimes what you dream can be receiving. Sometimes what you dream can be receiving. Now where's it kuvuna usicho kipana, thanks God it's forgiven. Sometimes what you dream, sometimes what you dream, sometimes what you dream can be receiving. Sometimes what you dream can be receiving. Now where's it kuvuna usicho kipana, thanks God it's forgiven. Kitu sikuwa na umeme wala wepo, mizi mizi mishet na yepo, tile tile mi na mi yepo. Sometimes what you dream can be receiving.
Entertainment DJs.
Now where's it kuvuna usicho kipana, thanks God it's forgiven. Kitu sikuwa na umeme wala kepo, mizi moja t-shirt na yepo, iti leo na miliki lepo. Kisichokuwa kitakufanya uwe ngangari, hata mwanga uwezi kumbiwa, so ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shepo na nunua, uwe pambana upate salari. Kila usisahau pesa maua, so ukikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze DP. We love kwa master na lita, mlinifanya asira zizidi. Oh love, njia ngumu nilizo pita, mkanipa na jina mkasema ni itwe. Yeshi, kune boy yeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Yeshi, hata weni yeshi.
Yani kama una figo za kirembo ni
yeshi. Kune boy yeshi.
Yani wanangu wananita tembo.
Yeshi,
no 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 no.
Hata weni yeshi.
Yani kama una figo za kirembo ni yeshi. Oh love, kwa wanangu wakita,
na mimi Mungu yupo tena, naongea naye japo sisi sauti ya nikianguka nitainuka tena, so usishangae waitembo na aso peke yake. Cause I know unapokiokota ndo kacho kutunza ili kesho kisijepotea, na unaposota ndo kacho kujifunza ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana, ila mwenzenu nimeungwa na subira. Cheki madiri yanavyogongana, cause nyota yangu ni ribla. Kuna siwaona walotumwa kunitukana, vichwa vyao viko kibla. Tena siku hizi hata simbi sana, acha washindane na ibra. I say one love kwa wanangu wa kita, nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta, unafanya niongeze EP. We love kwa master na lita, mlinifanya asira zizidi. Njia ngumu nilizopita, mkanipa na jina mkasema ni itwe.
Na siku hizi wananita tembo.
Ruhusu chuku chuku ni soso mole, mina ninginia kwa maratini popowe.
On the beach
kiruchu nipete na baba ni uwe, mina kuzimia sizinguwe unisumbuwe wewe. Tuna boxi usiku nipe shoti, ama ishike magoti nileweshe mkomboti. Oh, mimu zako imesha mkolea, my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonye. Oh, mimu zako imesha mkolea, my baby boy. Oh, ukienda zako minta nyongonye.
Acheli zaru
Udu napenda pia giza giza, kama ujanizo we.
Achati wali zaru
Mangara haya kuingiza, ujue inapotoke.
Acheli zaru
Unapenda pia giza giza, kama ujanizo we.
Achati wali zaru
Mama unafanya tembo kutuwa nadingisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha kitonga.
Baby
kwenye dhiki na shuruba, peke yako ndo ulinikumbata, pikipiki upande uba, popote lipo kanifuata. Bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji, sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji. Wana nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea. Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea. Baby, unapenda vya giza giza kama ujanizoe. Manaraha ya kuingiza ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza kama ujanizoea.
Ngozi yake livyo laini, pozi lake nalo thamini, huwa kajitobo wa kipini, mshua huyu mtoto wa mjini. Ikazuri kasupa kinege, jicho lake lanipa kadege, alafu kana misuka ya gege, natamani kanipeni mege. Nakana vyo dondoka, kamejaza besi Twitter, besi Twitter. Nakana shoboka, nikikauna kakipita, aki sister. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na poita wanya, nikipigia miluza na nkanya. Ila anadeka, eh, aha. Nikimwita anadeka, eh, aha. Akipita anadeka. Inua, nyoka ya shaba ushaitibua, nebusa sambua, mama pekechua, kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijali geti kali, mbwa kali, kama noma iwe noma, noma. Jehusi melani, chokoleti, kikorada ya kenoma, noma, noma. Hey! Ikazuri kasupa kinege, jicho lake la nipaka dege, alafu kana misuka ya gege, natamani kanipeni mege, akicheka na mwanya. Nyuma na poita wanya, nikipiga miluza na nkanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na poita wanya, nikipiga miluza na nkanya. Ila anadeka, eh, ah. Nikimwita anadeka, eh, nyuma na ke. Akipita anadeka, eh.
Kawaida na sasa ni kumoto moto mimi wako mtoto moto ninalohisi ni yoyo moto napenda zako simple simple uko simple napenda ndaro zako simple ndio malaka uko simple napenda ndaro zako simple ndio malaka na sasa ni kumoto mimi wako mtoto malaka ninalohisi ni yoyo.
Kinukiwa mbali baby, baridi linachoma.
kia fora. Wendo dakitari dali nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza weza. Unaniweza weza.
Is DJ Must,
the illest entertainment DJs.
Moshima Paco, Moshima Paco, the young lady boy, I need a Paco, baby, 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 I need a Paco. I balance up for everybody, daddy, yo. Let me be your daddy, yo. Let me be your daddy, yo. Your daddy, yo. Daddy, yo. Let me be your daddy, yo. Oh. Let me be your daddy, yo, da, da, da. Your daddy, yo, da, da. Ndi wabuko di ho, na mizambi wa mupia. Same thing as if una miswea. Mi ya di dundada, komi yo gwindada. Go down, baby, go ba na get swaga. Bibyo, vinyo vyo na bibyo. Nisani no mukwano pasangwa wo. Bibyo, oh. Si wuko yo mukwano usini na po. Busy body, busy body, busy body, yeah, yeah, yeah. Wine for me, daddy, yo. Let me be your daddy, yo. Let me be your daddy, yo, da, da, da. Your daddy, yo, da, da. Daddy, yo. Let me be your daddy, yo. Let me be your daddy.
Post Jesus Villa, una post meme. Villa, una post meme. Post Jesus Villa, una post meme. Villa, una post. Tule mbiongo tusilewe na kina Yunas, ye. Simple akatuambia tuache mihadarati, ye. Eh, hey, after kifo tutaenda wapi, ye. Mungu tusamehe dhambi, ye. Kani tule mbiongo tusilewe na kina Yunas, ye. Simple akatuambia tuache mihadarati, ye. Tule mbiongo tusilewe na kina Yunas, ye. Simple akatuambia tuache mihadarati, ye. Eh, hey, after kifo tutaenda wapi, ye. Mungu tusamehe dhambi, ye. Kani juu ya Yesu mzee basi niambi, ye. Lakini mna post to my dre. Na kwa video kumeja kutuwa to my dem. Nilikuwa manga lakini roundi ni kupre. Na kuwa naughty by nature siyo hipo kure. Anyway, welcome to the other side. Na minjaja side, na minjaja side. Mtajua hamjui mko blended side. Mkijua hamjui mtakuwa silent side. Hata bila dream zoyo niko energized. Design ya power ya wahuna number 8 size. Na number 8 size, eh. Post Yesu vile una post meme. Vile una post meme. Post meme, itikia Yesu kwa unataka kwenda heaven. Shuka usitumane, ah, kimoji shot baba. Usingoje kiumane, ah, si utu sok baba.
Brothers out, si Vatican. Labda pale Sunday, kanisan. Heaven iwe kako po Vatican. Chilling na medali, manishan. Zao ni umbea nini. We dark with the hating of a melanin. Stand me, shosh me, umbea ring. President Kingston swearing. Waliona grain, sirio. Tuliona storehouse, sirio. Waliona dunda, kilio. Tuliona biz baba, CEO. Shuka usitumane, ah, kimoji shot baba. Usingoje kiumane. Wewe, si utu sot baba.
Post Yesu vile una post meme. Vile una post meme. Post Yesu vile una post meme. Itikia Yesu kwa unataka kwenda
Jomanake. Wanauliza mtanta malini, wandakani ya simtai, neni jenga mimi, haiweze kani, hata sitani, wacha ni washo utamu wa mtazetu ni gani, utamu wa kayole, ni ukali, ngoma zetu zinawasika kisirikali, ukienda dago, wezi toka zero, mazda ronga zipewa makofi ya kilo, na roll kila mta, like a boss,
chibo sipo boy, but, badu na flow,
kutoka na roti mandera, baka boss, hii ndio tame kila mta, kutos, lama na, I'll see you. I'll see you.
This is DJ Mus.
I'll see you.
The illest entertainment DJs.
Jomanake.
Hala on 0706-772309. The illest entertainment CEO.
Jomanake.
This is DJ Mas.
Wanauliza mtanta malini, wantakania simtai meni jenga mimi. Haiwezekani, hata sidhani, wacha ni washa utamu wa mta zetu ni gani. Utamu wa kayole ni ukali, ngoma zetu zinawashika kisi vikali. Ukienda dago, wezi toka zero, mazdaronga zipewa makofi ya kilo. Na roll kila mta, like a boss.
Chibu sipo boy, bado na bro.
Kutoka Nairobi Mandera, paka kos. Hii ndiyo teme kila mta kubos. Na manane on top, Simba boy on the spot. Dar es Salaam Kigoma wako locks. Kampala Rwanda tumewa rock. Vibe ya mta chai, doi na kok.
Uptown, downtown, love ya mita. I make them feel love ya mita. Uptown, downtown, love ya mita. Hii feel love ya mita.
Utamu wa mta, siku hama mta. Bainda ikali ngia na hama mta. Wasiku choche, atuweta kutoa huku ghetto. Kitu hawajui ya wezi kutoa kuketo. Nairobi shamba la mawe rizonu waseni matona. So niko chini ya mwamba na usini ulize mbona. Ate izili, squeeze mwingi yanga easily. Niko madhare ya uskin advice machizi ji. Kwenye tika, kwenye kuta mekenya mpya. Tumekumtaka Dubai ya kuna chachai dubia.
Afadhali gibla kima boy wasichai. Waki get high sana watapoteza uwai.
Simple boy tulia kuna wase lazima wa medi. Kwanza we ni bro, kamni kusetie mahedi.
Vizi, misida hiyo kitu. Muba mama sons atakasi kwa mavitu.
Line saba on top, na virus will never stop. Tuwaki this mama zao, si tunabiga pa disa baba. One love, mjani tunakana hero. So tunabiga pwase wote hadi wa Cairo.
Uptown, downtown, love ya mita. I make them feel love ya mita. Uptown, downtown, love ya mita. Hini feel love ya mita.
Utamu wa mta, siku hama mta. Bainda ikali ngia na hama mta. Wachiku choche, achwete kutoa huku getu. Kitu hawajui ya wezi kutoa kutu.
Uptown, downtown, love ya mita. I make them feel love ya mita. Uptown, downtown, love ya mita. Hini feel love ya mita.
Choi no manyo no tai na yuwe ya chama. Choi no manyo no kapa ya feye ya wamba. Choi no manyo gwe, choi no manyo gwe. Choi no manyo gwe, gwe, gwe.
Choi no manyo kapa ya feye ya wamba. Ono mana tai na nawe ya chama. Choi no manyo mutima kwe ya wamba. Pita baby na
the illest entertainment DJs. Hala on 07076-772309. The illest entertainment CEO.
Choi no manyo no tai na yuwe ya chama. Choi no manyo no papa ya pege ya wamba. Choi no manyo gwe. Choi no manyo gwe. Choi no manyo gwe. Gwe. Choi no manyo no tai na yuwe ya chama. Choi no manyo no papa ya pege. Choi no manyo no tai na yuwe ya chama. Choi no manyo no papa ya pege ya wamba. Choi no manyo gwe. Choi no manyo gwe. Choi no manyo gwe. Gwe. Gwe.
Choi no manyo kapo ya pe ya wamba. Ono mana tai na nawe ya chama. Choi no manyo mutima kwe ya wamba. Pita baby na kulo wana.
Sheba Crystal Panda brand new remix. Choi no manyo Queen Sheba Panda lyrics. Kanu DJ kateke mumix. Ako bebe kulo kano teka kulist. Queen Sheba remix the Crystal Panda. Chimi aso chua tukaba chita panda. Big up my baby we panga no we taza. The order from above we under. Baby ya gala me ni rap. Tugene tuga mani love. Mi can't get enough. Baby nyungoza ni bala. Baby ndigeze vya malavu.
Choi no manyo no tai na yuwe ya chama. Choi no manyo no kapo ya feye ya wamba. Choi no manyo gwe. Choi no manyo gwe. Choi no manyo gwe. Gwe.
Gwe. Choi no manyo kapo ya feye ya wamba. Ono mwana tai na nawe ya chama. Choi no manyo mutima kwe ya wamba. Pita baby na fulo mwana.
Every time I say my little dog. Osini samanyo ngembuzi mulav. Among the many you above. Wine for me no order for my bow. Tikta wetoba mukayao. Hands up walaya bile. Bore to beg koli kwa nakameme. Stop
never.
Mtuari da kameme. Awa singa nyo kachibalume. Shia mada mwe kamu wolo mem. Dress so green inge susa. So fly chile bounce up.
We choi no manya kapo ya fea wamba. Ono mana taina na weya chamba. Choi no manyo mutima kwa ya wamba. Pita baby na fulo mwana.
Choi no manyo no taina ya weya chamba. Choi no manyo no kapo ya fea ya wamba. Choi no manyo gwe. Choi no manyo gwe. Choi no manyo gwe. Gwe.
Bring it, baby just do it. Baby don't stop it. DJ just drop it. Number one, kaima kwa mkwano tande ku repeat it. Tuganda wale, tuganda kupeji. Bimba ni guy.
Why
baba kwepesa Nengumane kulindo betikulesha
Baby way
Tone kama singa Iye za wonda vila kwendika Bienda bien birabi Obando ulite wakuni Ulicho ulite wanga kuenda
Linda linda linda
Zenga nimbuku mamunda
DJ Mass.
Mama Wambo. It's
Jake and Tayo.
I belong home.
I belong home.
I belong home.
I belong home.
Tulia Magazodom.
Amagazodom.
Tulia Magazodom.
Amagazodom.
I belong home.
I belong home.
I belong home.
I belong home.
Tulia Magazodom.
Amagazodom.
Tulia Magazodom.
Amagazodom.
Na fota Yesu kakondo. Na fota Yesu kakondo.
Niko high, niko very very high.
come get a God in mystery. Shetani ya kontani ya misery. Took the Holy Ghost. Mini way away. Aya, aya, aya. I think we show.
Policeman, umekosea, hazijanishika. Nimetoka kesha, usiku mzima, tumeomba zimeshika. Nipate charge, maybe huru pack after that. Nipate charge, minafuta Yesu maradat. Nalipuka kama bombom, naruka kama sai toka ngongong. Alipisha kwa ngongong, akaniweka high shina ndomdom. Aya,
aya,
mini waya we.
Aya,
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 adi mwisho. Tuko
I
belong dumb,
I belong dumb,
I belong dumb,
I belong dumb.
Tulia magazo dumb,
amagazo dumb,
tulia magazo dumb,
amagazo dumb.
Tuko
I belong dumb,
I belong dumb,
I belong dumb.
Nataka kufa, bonaka sijielewi. Bonaka nataka kufa, bonaka sijielewi. Sijielewi. Nipe kubwa nipe na ndogogo. Changa moka usiwe gogogo. Zikipanda na kuwa mbogogo. Sikawi kuzuwa zogogo. Habilata, inavyo nata. Inanikata, usini mwage mwage wana gambe. Bonaka nataka kufa, bonaka sijielewi. Bonaka nataka kufa, bonaka sijielewi.
Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Kusuko kuseso, alafu tutokwa.
Nani shika nkapata lipika mbete. Nkapiga kwanza sekete na shukisha zangwete. Alafu nkatoa tenje, nkapigia madenge. Kononesha corona ikidari nikifanje. Kusema nitulie jirani akanza kelele. Kucheki rada gani napata kumbe ni lele. Nikajipindembe, zika niweka lembe. Nikafika kwa kena pata nishamea pembe. Akanza na masharti nitoe shati, hapo rada safi, nkakula kam lafi. Kidogo tunabishiwa bana kwani ni nani. Nagutuka ni buda kena yukwa kamrazi.
Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Kusuko kuseso, alafu tukutokwa. Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Kusuko kuseso, alafu tukutokwa.
Mini kodolea macho, akatoto, I swear. Na niko single, misi die izo vako. Zako za kujingle, jingle, na kumingle. Mina die ni kukembe, ni kudare. Adi uwiki kama kurino. Misi jali na choma foto, ata kama wako. Kijicho, alijifanya guiji. Kapatana na bigi katoka. Kijicho, maisha yolo yolo. Na mayelo yelo, mayoyo.
Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Nani matoa, alafu ni makoa kwa. Kusuko kuseso, alafu tukutoka. kwa nani matoa alafu ni makwa kwa nani matoa alafu ni makwa kwa nani matoa alafu ni makwa kwa kusuko kuseso alafu tukutoka
nawe kwanza tena ndo pike lunch najituko only me and you sapatu tajimeni chana kamini sendeza kapoa na shuka sina pesa ya salon usimainda kusuka alafu ka sunset kwa dirisha tukuleka picha na maheras ni wangore mastori na steras tuwa tuwa napiga yani tuwa tuwa niko on na satana ndo nimete majaba so cheza kiwewe dance kiwewe juni mimi na wewe tucheze adi mulembe ai tuwa tuwa napiga yani tuwa tuwa kupekwa kuseswa kidogo ni kutokwa
nisi ya njoke nataka gaza mababi za mabombo maniga mayo wangati ganja fama warasta pia wanati masponyo madanga wako na vina vina vina
Nakede kumacha wana wancha Nenumba city boy pande picha Kanaka yimba baby onji wa madirisa
Kati daba yeno oh. Nse kwa garasi mchezo Baby daba yovino oh. Se yande tane chejo
Mbanga nse kwa kalori Nse kwa kalori Yena kugamba kuwa leta ziratatu 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 Andi ziratata zileta zimasakura Nse kwa kalori Nse kwa kalori Yena kugamba kuwa leta ziratatu 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 Andi ziratata zibasa ye masakura
Did your mama ever tell you How you're gonna find a real man to love you Yenze Baby my kabite You know I got a lot of things to show you I bet
Na bolaba baby ne fulu kuta Mekuno nyeza ka selula Yona, yona, yona jempita banga mba walo damanda awo wokute Saba baby tota wokute Awo wokute, awo wokute Saba baby tota
Kati lava yeno
Say Baba God no be mana mana. My soul didn't go open their mouth till she bada bada. But then go wundo, cause they know see the girl she dey hot like fire fire. Yeah, all they take no, I be the big take no bana bana. Hallelujah, yeah, I got the new one. Yeah, hallelujah, yeah. That's so she dey scatter the flow, killing the show. Hallelujah, yeah, that only God. My baby fire fire, I say she fire fire. Cause today na the DJ, all your worries my DJ. Make you put them for replay. I say my baby fire fire, I say she fire fire. Cause today na the DJ, all your worries my DJ. Make you put them for replay. I say my baby fire fire, I say she fire fire. Hallelujah, yeah, I got the new one. Yeah, hallelujah, yeah. That's so she just got on the floor. Baby, fire, fire, I say she fire, fire.
Oh no, I see the hot too. Oh no, I see the hot too.
Hey, auntie, auntie, omo, if na dance, you go tire, tire. Hey, now who send you enter the place with the fire, fire? Omo, na die you. If na your birthday, shine you can long, you go manya, manya. Hey, she's catching the vibe and I'm catching the feeling. Somebody call the police, oh. I see the sweet, oh. I don't want to leave, oh. Somebody call the police, oh. I see the sweet, oh.
Jayo na manye gomu butu kubanga vionkoze sa baby vya ndigito Unaigeza geza mokunuba chukida waje tukute baby nga tutoba Umfumba nga fumba majiboyiro Umutimu guzanyi sangazanya tuhiro The way you
wine your body, you shake your body. Okubisa masanyalaze munda muri. Oyagala nsumurule nekuwa letinga temusimu wanse vinga mungo wacha. Adamagezi gonsalida gawa kaima. Nesibikirize vya wakaima. Sirimba sibiagale vya wakaima. Bailo masiri familia ya wakaima. Adamagezi gonsalida gawa kaima. Nesibikirize vya wakaima. Sirimba sibiagale vya wakaima. Bailo inasifana nangaba wakaima. Alright then. Topa paku minjigiriza. Topa paku minjigiriza kubana vya higiriza. Topa paku viimiriza. Topa paku viimiriza kubanga zali tanja. Kwa ngoru tambirwa cinema. Baby go to the name. Ademuza usipidi kotambuli. Baby gambo bitambula kwe baby totandi kantondo. Ongamba za singa. Ngatoli na balade ya wode tinga. Baby fana nino like inga. Chimanyoli na binji vyo hailinga. Adama gezi gonsalida gawa kaima. Nesibikirize vya wakaima. Sirimba sibiagale vya wakaima. Bailo nesili familia ya wakaima. Adama gezi gonsalida gawa kaima.
The illest entertainment DJs. Hala on 0706-772309. The illest entertainment CEO.
This is DJ Must.